tshahile o tsipendetse na se bonane ayengsentile aphandle kokutsulutsando kuwe siziswele
Yeah, I see it.